witty, pande mbalule, nyama tabuka.
Witty beats go crazy.
Ala mbali, amama mone kalipira, koma mwaibara, kote mwona renge savon sevinde mwe, sine kublemani bati, koma. Nina kusani ya mama, ine sindine nedi, koma mwona nifosinga, baka, naenda kusukuru. Onani daimo, ya mene nataya, asembe nina pitiriza na vene nezofuna, asembe vina chitika, that's why.
Veni kamba hivisi chamba cha Nicola. Imagine Messi ngatiwa na mule za bola. Sembe na madola ya jangati sama fola. Adi yesa dinadali soko choka kwa mulungu. Nidabwa bafuna chabeti zikamba chizungu. Bafuna chevose tizinkala pa mateski. Ni chache njini na feru kama testi. But you see I'm a genius ikunkari ya vilimba. That's when I feel alive po imba vene ni maimba. Sikuti nina jimba, when I dropped out of school, sikuti vina limba. I just followed my heart and said I'll risk it all. Chose passion over sadity, walked out the door. All the things I saw, I never sold my soul. I'll forever stay true to the day I fall.
Vilima konda vilimba, vilima konda vilimba. Vima nipangi lako sensi, vilima konda vilimba. Soba, ni manvela monga umoyo siwanga. I'm living a lie. I'm grateful a mama, koma. Seva mene nenzo funa. Muka ni funsa ine sindine doctor. No, nine futubora. Deire nega pishamo. Ni machoma kuma fopo. Olu nina pasa sekulu. Nikuza nini mwai. That's why.
Kimbale wanga, managers mwaba, Mr. Makasi,
Goliath Music.